Ukuvakasha kwethu njenge-DA siyohlola isimo se-FCS units esiteshini sase-Mangaung sikhombise ukuthi kuqhubeka le nkinga elikungaphatheki kahle ama-systems amaphoyisa. Sibone ukuthi basekhona amaphoyisa amaningi abanamacala abhekene namagama abo. Labo abanamacala ngokwempela kumele basuswe. Uma kunesimo lapho lelo cala linethubo lokuthi lisuswe, makube njalo nakho.